seni giyişim jakuru tibindi ese nubutundi cyangwa samagorofa umubwiriza ati byose nubusa bizamuka nyagato gahita nk'umuyaga nyamara imana yatanze imana ikomeye kuva mu itangiriro kageza ku iherezo rizabaho
turashima imana yatugize umuryango tukanayishimire imigisha dufite twabonye kubako kwayo mu gihe byasaga naho bitugoye iratabara nani imitima yacu isabitswe n'amashimwe amen turashima imana yatugize umuryango tukanayishimire imigisha dufite twabonye kubako kwayo mu gihe byasaga naho bitugoye iratabara nani imitima yacu isabitswe n'amashimwe Imana yatugize umuryango tukanayishimire imigisha dufite twabonye kubako kwayo mu gihe byasaga naho bitugoye iratabara nani imitima yacu isabitswe n'amashimwe
Igihori kunezeza tuzirikana n'abandi bose batabanye neza ngo ubuzuze urukundo nabo bajye bagushima
turashima imana yatugize umuryango tukanayishimire imigisha dufite kwayo mu gihe byasaga naho bitugoye iratabara nani imitima yacu isabitswe n'amashimwe amen turashima imana yatugize umuryango tukanayishimire imigisha dufite twabonye kubako